make a con, get villain man involved.
Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile, hey baba wami sengisebenzile. Mama wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, hey baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, mama wami ungabusakhala. Mangifika lapho kuzocaca, hey ungabusabala. Mangibuye ekhaya ngizokwakha. Hey baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile.
Sure. Njengomuntu oklokha emsebenzini eqeda ishift sengisebenzile. Njengosomnyama umadumane benocheng sekwenzekile. Manje ngifike ebhenki ngitebhisile ngibatshela bayisula imali oyitshelekile. Mama wami sengisebenzile, ney'mbobo seyipheshekile. Ngivuka noma ngitubekile, ngoba kumele ngiba-athendile. Kuye kube ngathi ngihlulekile, shona ilanga sengiherezile. Ngiyathemba lezo nyembe zey'gcwele ibu. Akusile usizi ezenjabulo, awubuki izinga sesifike kulo. Sengisebenzile bo. Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile, hey baba wami sengisebenzile. Mama wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, hey baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, cela ningitshelele umkhulu. Hayi bo, senza kakhulu. Mhlaba wonke siyasha isigubu, sengena nebukubuku. Baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, we mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile,
mama wami sengisebenzile. Mina sengisebenzile, namaphupho wami wona wafezile. Nasemsakazweni khona sebengizwile. Mama wami ungabusakhala, senginemali, thenda umwakho, sengizowakha. Fiji igcwele noma ohanga, sengisebenzile. Mama wami ungabusakhala, senginemali, thenda umwakho, sengizowakha. Fiji igcwele noma ohanga, sengisebenzile. Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile,
mama wami ungabusakhala. Mangifika lapho kuzocaca, hey ungabusabala. Mangibuye ekhaya ngizokwakha. Hey baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Hey sengisebenzile,
mama wami sengisebenzile.